my sugar baby banana na na. Una captivate my soul. Nikupeleke bana mama mama lo. Mommy carry and go. Mbona kila kila nikikuona na na. Mapigo moyo ula la la la. Mbona kila kila nikikuona na na. Mapigo moyo ula la la la. My booga baby,
oh no
no no, booga. Be my sweetie sweetie, keep it natural. My sugar baby, oh
no no no, sugar.
Stand wasami, nakupenda. Bila wewe, hakusiwezi. Mbona kila kila nikikuona na na. Mapigo moyo ula la la la. Mbona kila kila nikikuona na na. Big on my own.